kantuli mulo umula officially abana ba umula
mm.
bali waka mm. kati abazadde buvunanzibwa bwamwe okusobola okutukiza okulaba nga abaana bano tebatuukibwako buzibu bwonna mu bakume butiri biri mu batekeko eriiso ejoji okulaba nga tebafuna buzibu bwonna ebigambo ebyo nno bya mubaka w'omukulembeze w'eggwanga awa district ya Sembabule Jane Francis Kagai abadde ayogerako ne bannamawulire n'ategeeza nti ebyagwa ku baana abeggaba bwali kubulwawo obukuumi
yeah.
okusinga weewaawo byagwawo naye obukuumi singa bwaliwo osanga kino tekyandibaddewo nga n'olwekyo abazadde tulabire ku ekyo abaana wadde bazze waka tubakuume
Basaba ne bannyabo mbasaba obwegendereza obungi ennyo ne bazannya amasomero obudde bwe gakuumi abaana baffe naye kati abazadde bigenda maaso mu nsi olw'abantu abamu abayigirira emize emibi egy'obutemu abaagala okukola amannya n'ebirala mbadde mbasaba abaana baffe tubakuume nga tubawerekera okukima amazzi budde bwa nkuba tettanira ennyo okulembeka amazzi tuleme kusindika abaana baffe mu nzizi mu budde buno obw'enkuba kuba n'enzizi zennyininnyini zijjudde ate n'okwetegereza nnyo abantu be tubeera nabo ewaka abagenyi awamu n'abantu abalala enneeyisa yaabwe abantu baffe be tubeera nabo ewaka oluwummula luno mbasaba abaana baffe twegatte nabo mu kukola emirimu basobole okuyiga emirimu
kale mu kaseera ke kamu omubaka Jane Francis Kagai alabudde abannannyini masomero obuteetantala ate kusomesa abaana bano mu luwummula omanyi buli mwana asaana buli omuntu asaana ayo akadde awummulemu kati n'abaana bano bato ne mbasomesa ne mulumula ne mbasomesa mugenda kuba mukoya obwongo bwabwe n'olwekyo abasabye obutasomesa abaana bano mulumula
te tulina bannaffe abaagala ennyo okwongezayo ettaamu n'abaana ne baba beeza ennyo masomero nti kaakati balina okusoma oluwummula ekintu ekyo ekitakkirizibwa kubanga omwana mu bulamu bwe obw'ensi talina kusoma bintu bikwatagana na bya mutwe byokka academic ateekwa okuyiga n'emirimu egy'obulijjo okunoga emmwanyi fumba emmere okulima ensuku n'okwenyigira mu mirimu emirala okuyambako abazadde baabwe sobola okufuna akasente akanaabajja mu ssomero oba n'okubagulira ebyetaago mbasaba mukuume abaana baffe bannaffe Sembabule naddala